heɗadere fi fulfulde yamɗe jeetati silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Bamako lamorde Mali
Ahmadou Barouba
teddube heɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tentude e kabaru jiɗi e oɗo subaka alkamisa laawi jam kaldal kawral hakkunde Macky Sall Ousmane Sonko no ƴewte yaltugol o lundiɗo laamu ngu e kasono e heblede ko Pierre Goudjabi a tepa nantine ɗi kabaruji e on saaha pelle lundiɗe e société civile no jokki hollude mette mumen e dirtingol woote ɗe fedde rewɓe ɓe ɓesmuji mumen seppanno fawaɓe junggo e ɓe ɓiɓɓe mumen maayi e ɗi seppoji faltide kollan mette mumen e ngol dirtingol woote hoore wa ko Sénégal ñande aset sappo e jeeɗiɗi wona wullitande wona feere waɗande hay goto kadi sariya fawaka junggo e wal haali seppoji waɗanoɗi woni lebbi sappo to ziguinsor worgo leydi Sénégal saabi ɗum ko wasde hoolare e sariya laamu Macky Sall kono kadi wasde andude laawi hanudi jokkede ɗum woni jiyande jinnaɓe ɓesguji loriwe e mayraɓe seppoji waɗuɗi e lewru jeegom ɓuuri hitande faltinde to ziguinsor Israel waɗi piyande alarba hanki to Liban caggal nde ɓen mbaɗi e mabɓe roketeji piyande kono Israel ngu waɗi ko jasani mayɓe jeeɗiɗo e nder ɓen siwilɓe tato e nder ɓesngu woturu oni fedde gotago windere jertini wonde jaggodire hakkunde Israel e Hezbollah ko hunde hulɓininde kulhuli no joga hoto ɗum urtu juuɗe tedduɓe heeɗiɓe bisimilla moon e kabaruji ɗi Sénégal suroɓe na mbiyen yahoɓe koyeɗi jaam puɗɗima golle hakkunde Macky Sall hoorejo leydi ndi e Ousmane Sonko lundiɗo laamu leydi ndi tawaɗo e kaso guila lewru jeeɗaɗi ɓuuru faltidu ɓe ko Ali Wountine daraniɗo hakkeji neɗɗanke e Pierre Goudjabi atepa architecte kolluɗo kanko jaati hoorejo leydi ndi nuliyade koyeɗi jaam hakkunde ɓe worɓe ɗiɗo yaltugol Ousmane Sonko kaso no woni e ƴewanede feere e biyol Pierre Goudjabi atepa sokaɓe kaso saabu seppoji politique kañumne de no ƴewane peeje no jaltiri e on saaha fedde rendinde ɓesguji seppannoɓe fawaɓe junggo kolli wonde sukaɓe mabɓe wawa joɗade e kasoji ɗi fodde lebbi sappo goɗɗi Seyda Ndey Diop ko goto e mabɓe keɗoɗen mo e fandu haala Fadima Sia
komin yummiraɓe min mbawa serdude moni laamiɓe moni lundiɓe moni policeɓe e moni seppoɓe kamɓe foof koɓe bibbe amen wadde min joɗota ko dow amin jeeɓa bibbe leydi ndi nde mbarandira saabu gueɗe politique holko ɗum firti hay goto wawa majde hay goto wawa haalde miijo mum hay goto wawa jeeyede fedde politique min joɗata ko amin jeeɓa kono kadi min goppata sukaɓe ɓe lelo kadi lebbi sappo e nder kaso joni noon so tawi ko policeɓe sandarmeɓe piyoɓe min jogui policeɓe sandarmeɓe waroɓe yimɓe kewɓe yoɓe gar ɓe mbaramen minen yummiraɓe mabɓe saabu aset sappo e jeeɗiɗi e nder lewru ndu mamin jippo e laabi ɗi mamin mubodirto place de la nation gam hollidde yoni yoɓe goppu sukaɓe nangaɓe ɓe
e wal haali ha joni hewɓe no kollanno eɗe balɗe saria yafotoɗo sokaɓe saabu seppoji politique kono ɗum yewtaka hanki to batu jagorɓe leydi ndi hoorejo leydi ndi Macky Sall haalani ko fewti e muɗum e ngu batu o yamiri hoorejo jagorɗe e jagorɓe halfinaɓe jangde nde ƴetta peeje no jangde leydi Sénégal ɓeydata yarude yeeso eno duuɗe ɗe jaɓɓorto sukaɓeɓe siftinde guila lebbi jangde nde waɗatak tan ko e dow internet to ziguinsor kam worgo leydi ndi ɓesguji loriɓe nambiyen mayiraɓe sukaɓe mumen e seppoji waɗanoɗi e lewru jeegom ɓuuru hitande faltinde no gondi e sunare ha joni wona wullitande wona feere waɗade hay goto kadi saria fawani junggo e wal haali ɗi seppoji e biyol ɓesguji saabi ɗum ko wasde hoolare saria laamu Macky Sall nuttodiraɗo men ziguinsor Hassane Ba fotti e yoga e mabɓe keɗoɗen jantore makko
e natirgol kallu beteɗo boulevard alpha e nder leegal lindian junngo ma nana woni ɗon ko galle suka maynoɗe seppoji he ne wiyeteno souleymane sanou babo mum balla moussa sanou o hollori tan ɓe mbaɗani wullitaga ha joni
non o porte uno plainte
ala min mbaɗani plainte min pewɗi dossier amen ha gasi kono e oɗo saaha min moftatto ɗum min keɓani ƴettude avocat mamin jewtu e nder koye amen so min pamodiri noon min mbawa yilade avocat
ha joni e nder leegal lindian kureji goɗɗi gondoɗe sunare e lewru jeeguɓiru he ko ɗon sidiya jata honno jignaɓe makko noon ɓe mbi ko tan ɓe ganda hay ndiga e lawol
so tawi a anda holno mbaɗata ha mbaɗa wullitande a yahata ete ko ɗum tan haɗa min wadde ɗum kono amin gandi ko Macky Sall woni caggal ɗum ɗo foof sukaɓe eɓe gandi no fewi koɓe gonkoye wadde
leegal gongal gongal e sunare ha joni ko Grand Dakar e lewru jeego ɓirun mayde kara dahaba wondo mette legal he kureji mum noon ɓe gandani jarani wadde wullitanga sika tan tawi oɗo laamu iwani Malik Massal ka kawiraɗe suka mayɗo he
on sait que si on dépose le dossier y aura pas d'un
ɗisi min wullitike ka cuuɗi ñawirɗi alhaali on yata ni eɗa saabu laamu ngun fawi juuɗe mum e ɗereji yowitiɗi e mayle
ha joni noon ko parti pastef tan mo gandanɗami hembo sukaɓe kaɓanteno hembo dare e yillade laaɓal e ɗiɗo warguji Hassan Ba Ziguin Chor RFI
hande alkamisa hay awoka goto gollata e nder cuuɗi ñawirɗi to Burkina Faso awokaɓe ɓe foof noddama e hofgo juuɗe gam hollude mette mabɓe e fawgol junggo goto e gollidiɗo mabɓe on woni maître Guy Hervé Kam o ko goto e awokaɓe mawɓe leydi ndi diftaɗo guila ñande nogas e nayyi lewru faltidu awokaɓe kolli ngol nanguegol makko Alda e Sari tomali murtuɓe CSP tuumi kon koɓe mali e wallidiɓe mumen Wagner sabade wargo yimɓe jeeɗiɗo to Talandak e jamma talata no weeta alarba e cimtol ngol ɓe jaltini ɓe kolli wonde piyenɗe doron yani e dow nokkure ɗo karbiran yeyete e nder wuro tawago worgo Mali saraji kerol hakkunde Mali e Algérie murtuɓeɓe tengtini wonde mayɓeɓe ko ɓiɓɓe Tchad eɓe Niger yoga no ɓili ha joni to République démocratique du Congo hakkillaji fof ina kucci e sengo funnage leydi ndi e nder Sare Sake diwal Nord Kivu to kareli hakkunde konungu e murtuɓe 23 ɓeydi eɗe balɗe sappo cakkitiɗe hanki murtuɓe ɓe ina ɓaddino ngon wuro ngo hakkunde muɗum e ngoma woni kilométre uji nogas keɗoɗen Oumar Mamadou Sow
wuro Sake ngo ina heddi tawa e juuɗi konunkoɓe ɓe kame wallidiɓe mumen hono pelle diwaniyankoji lollirɗi toon wasal lendos en murtuɓe 23 ɓe e ganduɗa kono Rwanda ina wallaɓe eɓe tawe e dow tuli taariɗi wuro ngo ɗo tolni tan e kilométre uji ɗiɗi so woɗɗi ha woɗɗi hayso tawi ñalde heccanki pelle murtuɗe ɗe kolline e windande wondi fandare mumen wona goɗɗum so wona nangude wuro ngo kono kadi e wiide maɓɓe ha joni wallidde kamerende ɓesguji ɗi hayso tawi konungu to bangge muɗum habri hari nde ina jokki hakkunde maɓɓi kono tan ɓe natani e nder wuro ngo e nder maggo kayi ko deƴere teska toon e wi maɓɓe kono kadi jagoɗo kalfinaɗo nden ko o holli ɓe ƴetti pehe kanɗe ɗe foof gam rende ɓesguji ɗi e nder Sake Goma e ko tari ɗum to Kinshasa noon rewɓe hewɓe ceppi toon e ñalade hanki nde ɗum ko gam erade nde kareli ɗi dartoto to funnage leydi ndi ɗin kareli siftindi ɗi puɗɗaki hande saabu ɗi ɓami guila e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi millionji yimɓe mbasi hen pitali mumen
no mbiɗen ni Oumar Mamadou Sow jarama ko toon to République démocratique du Congo ɗum noon hakkillaji ɗi foof ina kucci e sengo funnage leydi ndi e nder Sare Sake diwal Nord Kivu to kareli hakkunde konungu e murtuɓe 23 ɓeydi e ɗeɗo balɗe cakkitiɗe eɓe paadi noon wowlago walla mbiyen haalaji immade e adunaru ndu ko fewti e nden ɗon haare Israel waɗi piyende alarba hanki to Liban caggal nde ɓen mbaɗi e maɓɓe roketaji piyende kono Israel ngu waɗi ko no famɗi foof yimɓe jeeɗiɗo maayi e muɗum e nder ɓen maayɓe e civil ɓe tato na tawa e nder ɓesngu wotoru woni fedde gotago windere jertini wonde e jaggodire hakkunde Israel e Hezbollah ko hunde hulɓininde kulhuli no joga hoto ɗum ɓurtu juuɗe keɗoɗen jantore nde e boli ba waɗani en
pellodiral kure wonti ñande kala to keeri hakkunde Israel e Hezbollah woni murtuɓe wonɓe Liban kadi wallidiɓe Hamas kono Israel ngu toɗɗi ñiɓirde ɓeɓe Hezbollah gonɗi e nder nokkuji kewɗi wargo Liban ɓe piyanɗe kono Israel faade e maɓɓe ko yoftade fiyande roket gila Liban faade e d'accorde kono maɓɓe wongo wargo Israel e nder ɗum ɓe mayirama hen konunke goto ko ɗum holli kono Israel ngu kono ngu gooma Hezbollah hollitani wonde caggal nden fiyande roket ɗe caɗele teskaɗe hakkude Israel e Liban addi fayre mawde wonande mofti windere nde fedde gotago windere ONU e rima e bangge mum deƴƴere e jaam ko ɗum holli alarba hanki joguiɗo kongol fedde nde e on tuma États-Unis noddi yo koyɗe jaam walla masalaha waɗi gam ustude fitina gonɗo hakkunde maɓɓe France holli wonde alhaali hakkunde Hezbollah e Israel no wulɓini kono safara mum no wawi dañede
hande e coftal ɓalli caggal nde ligue des champions waɗi hanki kikiɗe hecci hanki hande ko ligue biyeteɗo europa ligue kañum waɗata sparta prague kañum fotan e galatasaray ko wona ɗum feynord kañum e roma ac milan kañum e ren pottata tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɗo kareten e ɗiɗo kabaruji en garat joni joni e jokkitade e ko heddi ko on jarama e jokkude heɗade refi fulfulde kala saha onon mbawi heɗitade e weji tati toɓɓere refi toɓɓere fr thielal ff on jarama no fewi yamde jetati silmaji chapande nay woni do e Dakar lamor de Senegal en garat joni joni e kabruji choftal balli
choftal balli
njariten hen ko minati Diallo minati e kabruji choftal balli hande e folotiro kanto kodiwar hono wowirini kaf nantini inde latobe balon burbe wadude golle e lobbe e go folotiro
eye amadu be suka be jokolbe ko be sappo goho burbe lollude ngo folotiro kan hitande ujinaidi di e noga etati to ko jivara e wi ka fonde fedde daranide lato balo leide afrika de leide didi kawrude e finangal na mbien e timmangal dum won ko jivara e nigeria suka be mudum en taton e diddal fuf anatawa e de inde dokkade afrique du sud lato wo be goto kanyun e jabboto do balorende rumen wilis williams kanko dun o hebi motaba hen kanko hebuno buñari gardien tinnida suka be rdc anatawa e be yimbe goto e mabbe woni chancel bemba kafu yegitali emilio ntue mogina equatorial jokolle burdo wadude badduji e go folotira andinde jokolle anatawa e jukko je fedde daranide ballon guinee equatorial sabe wayde teddinde sariyaji di dal leydi di
minati Diallo kalene hala jukkoje kaletede e dow crepin jata biddo o Senegal petto tonto leydi France
ey amadou jeydeji kewdi leydi Senegal e leydi goddo fufo kollitika fofa bi jukkoje e crepin jata dun tiagal nde o hali kongi di mo hana halde fewde e arbitre e kawrital gal Senegal sakiti wadude e Côte d'Ivoire wadude to Côte d'Ivoire dun ko e jetta baltimore ko e diddal ko jibangal be kawruno e talkuru fedde halfinande alhali balon do Senegal holliti tafon wala ko kafo andini be alhali jukkoje pawade e crepin jata e wi fedde de ko gonga sandu halfinandu sandu kafo daranindu tefore yidi e o jokolde alhali lanndirde e makko ko fati e jukkoje pawade sariya pawade makko
e alhali jukkoje fahan minati lato balon republique democratique du congo yaltinama e kawrite ligue des champions wonno
e ya amadu o yaltinama e go folotiro sabe o holliti marte makko e de yere leydi windere e wargo wodugo wadude e funnange rdc e ricielu wumbu mo wete bo holliti o de mette sa hande mo waduno loggol e kawrital ligue des champions rwanda alal jabbiro o yottike kenyen na kinshasa la morgo rdc micintinde la be balon diddal mangal leydi ndi puddi o alhali e kawrital ladi dabal timode e folotiro kanto ko diva
minati enti minirat e kawrite e gadade e ligue des champions wadi kenga
eya amadu endokan jaltudi kawrite lidi gadude kenyan e go folotiro e jaltal didde de e jaltal aranal didde de e jettabal timode PSG wadi badduji didi e Real Sociedad de Bembawali itude feyi badduru woturu ko Kylian Mbappe kanyun e Bradley Barcola ngadi di loggi ko baddu e mere timiri kawrital hakunde laziko e ekipo Bayern
ajaram
kodamen
kono men hande ko honorable damdam mari député jo ha soudou sardiji cameroun daranido diwal marwa ngal diwal leydi ndi no wondi e rafi denagu ko ngudi o teddudo honorable no heewi nanede ngam denagu hodube ngal diwal o yewtidi ko e nuttondirade men rufaou baba aswaria kero denbe
honorable damdam mari mi salmina kema
amina aleikum salam
marwa la morde diwal sibato wilal hibi wallinde nde nyibugo labi mudum monde taskaram mo cdd kudima jumko fudda ma hande ba kinon dubu amma ha japandi tati hiliwru arandirudo on bindani jagordo halfitinado jonde galluje bangtal mudum do kude majum dume wadi enon dume tawete nde pataki on gol
aranon kam marwa en mando mi depute mabbe kambe cubiyan wato min kam bana minulado ma min kebi labi kam yo be tawi habe kuwata labi mando woji ko yahai golfadi sai be matinyam kanjum wadi kadi min dan mi ministre mando mi yottina mabbe cinque mabbe be bojji mabbe
e ha wakkatire nde do jagordo on yeliri to gallure marwa hunde on de fondo tirina ko dum hala patakon majum on wadi o yeliri to gallure marwa
nam goyo fini fini mo yahan man mo reception ma juman bo kanjum wadi population man do windani am kadi potaka bonda de ror o hauti dum kadi o yani kitema ko
yo dum en denir don jagordo on be kude majum dum fudite na ko dum e mardon haaje
o min giri jotta kam ministre joman de o yi o lar be hore ma ko be mawdo razel man do kam beni na be andi ko be kuwata be boyu ko labi kam nana min wiata be to be fuditan do kanana kam min population kam olbi au kiam min law lamgol tal chatungol chembingol bana masalan marobugo marwa mora gam dottoro be ngadi hande ga waday makko asawere ma do fusa alhali bo be dokuno be cede duude wango lawol bongol chatungol ha hebangol neba e mo itina e chatina bol man do min gidi
yo ummatore diwali sibato wela don gida be billaji fere fere bana soyinde kisal jabtiru der patule e konandi e majum dume ngado ton ha do kuje bana den
talobe ndufi sojin be don ngada control share share aggression jiman bolum do usto yo min umri ministre en majum be dara hala insecurity ha min do kanjum wadi jotta be don nanga wala ndi wetata be nangai be atun fu ananno do adugui be tawi sare kam moto kam buri temere tati apart be kepti ni renseignement be population bo hauti alhamdulillah ngomna kam bo wakule mako
el tobi do debbo walitidi godum ha jonde mudum lata wonde nyanga e bural do rewbi seta der billaji cembidi ko tawete be rewbe der di wallo sebato wila ha gal don bo dumi on ngal ton ngam dum wallita rewbe e bibbe rewbe di walgal
gal meden hala roweji man be wiko roweji man do soinde dango lekol yake kesum kesum be famarbe be nastina be hasil tawa iko roobe dudbe buran worbe dum do yahani siddo ko wetta kur moyen do doni be pat ferbe bangjine fere bo babaji man biya yo kambina be nala cede yo bango bikkoy fu lekol go jangaka e galgo bo ne bay min kauti be ardibe man fere min gadi sawari min tawi min ekitina be sanaji kadi fere fere
no
bonde be jangai go be anda boddum andurum be je handai gelde bo mona bani ko ko ekiti min don mari ONG ji fere fere bo hande yube marbe hunde sedda min do kauta min do codana be ko bana keken ko bana mulinex ten jiwal goji appareil glace di heba kambe go be naftoro e wona autonome
yo honorable damda mari handel billaji majum en do mari bo ha la soyinde yite ko diwal gal yidata derken e hebgo kude dum no ngal ton ha gal wakere de do bo
walande be ngada ta session mi wolwai ha la yite mi wolwi ha la yite ha minister du yite man wari wadda nyen yite 30 megawatt amma be ngadi 15 town si do kuluti 15 be don do timmin do de ko ta ta parol fu ha la yite amaro ngam soyinde yite do o hada yumbe jurku galba noto be keken bana machine nam go gawrien bana insecurity man to dañi bre kam na aggression kam na wane
gal derken bo
to derken man bo ko wali hande mi do be mabbe man tumbe do tokki kongola bo ngam mi don waji nabe aronon kam be daya kuje wike wike do be cuklano jangirde mabbe daga dubi mabbe do pamari do woyne mari ni kambe go sey be marado be acca dum be itta hala comprimeji do ha ko e mabbe
yo honorable noy hala kude derken majum bo
na wala goddo je wawata hebango bikkoy man pat kude kana ngam be dudde jotta ka orienta be gal meci en jirati de revenu jamules di man zata discours ma ko bido la terne traipa jotta do minister de la jeunesse do be do finance projet di derken do ko je toy dilango ko 150 million 200 million amma derken wodbe do be andana dum der semaine 11 février do be famtina ikkoy man do da minister derken be tinano kuude mabbe je tamminago e yeso bingel to jangi agriculture ko jangai e kauta bakin benjo na hameren kam tinjeen andulen basko je tomat da projet amin gonna ko to financer elite en do financer élu en bo financer ha commune di tam pat o di che de man je hande suklanago financement je jeune en do
honorable dame damari a yettama
mi yetti RFI mi yetti on goto goto
Ahmadou Barouba
di kabru jidi yodo subaka lawi jam kaldal kawral hakunde Macky Sall e Ousmane Sonko no yewte yaltugol o lundido lamungu no heblede ko Pierre Goudjabe atepa nantire di kabruji e won saha pelle lundide societe civile no jokki hollude mette mabbe dirtingol wote de federewbe be besnguji mumen se panno fawabe jungo e be bubbe mumen mayi e di se podi faltidi kollan mette mumen e gol dirtingol wote hore wa ko Senegal nyade aset sappo e jeedidi wonata kona dum teddube en timminirande jonde kabruji e taskaram fagude mem tare afrique yareten hen ko gorko mo mali abdoulaye dikko en jetti en jarni ibrahima ba ton to karalagal do ko moddi fo yette ba yollo ko nyalude e do jam sen nyalli yon balen teddube hedi beri fi fulfulde onone jam on jarama e kala saha.